musical series and in any
exclusive from loudchoose.com.
Nkundi ndinasonketsa ufa ndinatolera kundira ndinakafika kwapeza la size yao makaso ndi mafosholo tinaunjika pamodzi muyezo ndinasunga wiri pabwino tinayika masamba oyika pa msewu tinatchola kale kuntchito tinasanzikiratu tuife zakuda zovala tinayikiratu pambali chikhulupiriro mwero tinayika modzadza koma tadabwa kuli zii mfuwa wakubanja sukumveka anchezo masamba palibe kukamba za nkhaniyi muzikhala siriyasi aneneri ndakhulupirira tsono kuti ife machokera kwa chauta basi ndipo kuweruza ndi kwa iye na malenga mwatigwiritsa mpweya ndi manja apulo tsabolo otcholatchola tiyo muchalira bwinobwino long live pempero mphande
mkulu wa sembe wasalumbiritsa yesu nao.